Molin kwa kona namhlanje bomuntu zabam. Oh, andi uphindwe fika khona. Namkelekileke kunalibali. Lithuba lokufumana ibali kaloko. Apho ke sifikelela khona kwindawo ezininzi, sihlangane nembuso ezahlukeneyo. Ibali namhlanje ke bantwana bam lithi, umfama ohlala enomsindo. Kani sibole kezindlityane zenu, nihlale, niphulaphule nali ibali. Fama ke bantwana bam lo sithetha ngaye namhlanje wayehlala engumntu onomsindo uya kuba nomsindo ke kwakusasa evuka kude kuphinde kufikele elinye ixesha lokuba ayokulala wayesiba nomsindo kuba wayesenza yonke into eyedwa engancediswa mntu wayesenga inkomo ngokwakhe aqokelela amaqanda enkukhu yedwa atyise ihagu yedwa wayelungisa ke bantwana bam ucingo olonakeleyo eyedwa alungise nobuhlanti eyedwa Wayesoloko ke ediniwe engenakho nokuthatha usuku lokuba aphumle. Lunye kuphela ke bantwana bam uncedo elufumana lwaluvela kubasebenzi babechola amaqondo bekuphela. Kodwa ke babengengabo abahlobo bakhe. Umphathi fama ke wayengenazo izihlobo, wayehlala yedwa kwindlu ewileyo. Ngenye intsasa yangicawa, umfama wajonga phandle festileni. Wabona abasebenzi bakhe abathathu bejikeleze imbiza enkulu. Le mbiza ke bantwana bam yayibekiwe emlilweni kanye nganene kwesitiya samaqunube. Uthathwa bomncinci ke kuthiwa ngusiska wayichola-chola amaqunube. Yena ke umakhulu ogama linguSeptemba bantwana bam egalela iswekile. UHendry ke yena bantwana bam wayengumqhubi weteletele wayejongile ehlola izinto ukuba zihamba ngendlela kusini na. Ngelo xesha ke babesenza ijem emnandi yamaqunube. Oh! Ndiyabona, ikhona enye into ebalindeleyo ezayo. Ukugqiba nje kwabo, washwabula ke umphathi wefama. Wanxiba idyasi yakhe, wakhawuleza ukuya kubasebenzi bakhe basefama. Hey, nina, nicanga uba yinto le niyenzayo ngamaqunube am. Wathethela phezulu ke bantwana bam umfama, ngelizwe likhulu eloyikekayo. Kwaye, kutheni ngasebenzi nje?
Lusuku lwethu lokuphumla namhlanje.
Waphendula ke bantwana bam watsho usiska.
Kwaye ke senza ijem encinci ngamaqunube awele phaya ecaleni kwesitiya sakho. Nawe ungazivela mphathi.
Andifuni ijem yam ntu niyandiva. Hambani apha. Andifuni ukuphinda ndinibone apha kwakhona namhlanje.
Bahamba ke bantwana bam abasebenzi basezifama. Kodwa ke phambi kuba bemke. Umakhulu Septemba wachola izinto ezininzi waziphosa phezulu emoyeni. Unenhliziyo embi lo mfama. Watsho umakhulu Septemba.
Ngoku uza kuba nenhloko embi. Uza kuyidibanisa nenhliziyo yakhe embi bantwana bam.
Ashukuma ke amehlo omfama. Yaqalisa ke bantwana bam naye impumlo yokushukuma. Nazo indlebe zisehla zisenyuka. Wabibizela umlomo wakhe. Isilevu kunye nezidlele zakhe. Ngubani wayisazi into eyayisenziwa seso silevu sakhe. Niyabona? Amacebo enu, soze andinqande mna. Ndiza kunibonisa. Wakhwaza umphathi fama esiya kubuhlandi bakhe yokusenga. Kodwa zadiza kubona intloko imbi inkomo, zenza isandi esikhulu sika moo. Zandula zabaleka. Walandela ke njengesiqhelo yokuchola amaqanda enkukhu akusasa. Akubanga kudala. Nazo zoyika zabaleka njengenkomo, zaphaphazilisa amaphiko azo, zisenza ingxolo. Zabaleka ke zayokuhlala phezulu kuphahla. Azafuna ukuphinda zibuye okanye ukubeka amanye amaqanda. Akazange afumane nenhlahla nakwihagu ezi. Eyakhe yancinci kuzo zonke ezo hagu bantwana bam. Yathi yakubona loo ntloko imbi, yenza eyakhe yahambi yona ingxolo ikrasa. Wathi umfama ke bantwana bam.
Kanivale imilomo nenicwaka.
Ingakungwe na Charlie. Utshali ke bantwana bam, yile hagu encinci. Washwabula ke sitsho umphathi fama kuba wayisiva loo ngxolo. Oh, usizana lukaTshali lwalusoloko lumoyika kakade umphathi fama. Kwaba kungona ekhalayo isenza loo ngxolo ijikeleza kuloo ndlu yahagu ifuna indawo yokuzimela. Kodwa ke ngokukhawuleza zabaleka zonke ihagu. Umphathi fama wafika kanye emva kweenyawo zazo.
Niyabona? Ndiza kunifumana ngale nto niyenzileyo.
Watsho umphathi fama.
washwabula ke bantwana bam umphathifama.
Nditsho nani zinkomo.
Umphathifama ke bantwana bam watshona kwelo daka ezama ukuphakama. Ashukuma amehlo akhe. Impumlo ngokwayo isenza eyayo into iyoza ncancezela indlebe.
Umlomo ke bantwana bam ubebezela nesilevu eso sakhe ke bantwana bam. Akekho ke umntu wayesazi ukuba senza ntoni. Wahlala apho ke ubusuku bonke umphathifama kwelo daka.
Oh, kwakungekho namnye umntu wayesiva umphathifama esenga inkomo, etyisa ihagu okanye eqokelela amaqanda enkuku.
Watsho umphathifama, ecinga abantwana bam. Lathi lakuphuma ke ilanga, utshali yakho incinci, wahamba kancinci esiya apho efama. Ndicela uxolo.
Watsho utshali, owazama ukuba nengqondo nobulumko abantwana bam.
Kodwa, mhlawumbi umphathifama, ndingakunceda.
Wena, umncinci kangaka?
Wahleka watsho umphathifama. Kutheni uza kundinceda nje? Uya kona incinci. Ucinga njalo wena. Watsho utshali, ingenalo noncinci loyiko bantwana bam. Ndisenokuba yakho incinci, kodwa ndinento enye okanye zimbini endizaziyo ngentloko. Ndiyayazi ukuba ngamanye amaxesha ziyashukuma. Ngamanye amaxesha umlomo uyabebezela. Ngamanye amaxesha ke neendlebe ziyancancazela. Kwaye ndiyazi ukuba inye kuphela indlela yokulungisa yonke loo nto yenziwe kumakhulu uSeptemba kwintloko yakho.
Oh, yintoni leyo?
Wabuza umphathifama ezama ukuzikhupha kwelo daka. Kumele uncume yonke imihla, watsho utshali. Wathi ukugqiba ukutsho ke utshali kumphathifama waze kwayena wancumela umphathifama yeyincumo oluhle ke umphathifama angazange walibona ngaphambili. Akakwazi ke ukuzibamba naye umphathifama, walubuyisela olo ncumo. Oh, bantwana bam, wandula ke umphathifama lowo, wanika inkuku uncumo. Inkomo, wancumela ingca, udaka, isibhakabhaka, wade wancumela namaqunube. Yo, kwanyenzeleka ke kuba umphathifama avume ukuba ngoku uziva enomsindo kancinci, hayi njengakuqala okanye ngaphambili. Zancakama ke bantwana bam inkomo zithi muna zo ihagu zabuyela kwindlu yazo. Nazo iinkuku zamxolela umphathifama zababhela izantsi kwindlu yazo. Ngosuku olandelayo ke zamzalela amaqanda nencasa umphathifama angazange awatya ngaphambili. Ukususa loo mini ke umphathifama wayincumela yonke into ayibonayo. Wayede ancumele nosiska omncinci umakhulu uSeptemba. UHenry umqhubi weteletele kuba niyamkhumbula kaloku bantwana bam omnika ijagi yejem yamaqonobe. Wathi umphathifama, ungahlala ukuba uyafuna. Enoncumo olukhulu ebusweni bakhe. Oh, ningazinceda nakumaqonobe am nanini nanifuna. Kulungile ukuba wonke umntu awonwabele. Umphathifama bantwana bam wade wavumela uHenry ukuba amncede balungise ucingo olubiyeleyo kunye nophahla lwehoko. Waze yena umakhulu uSeptemba wacela ukuncedisa ukusenga inkomo nokuqokelela amaqanda enkuku. Yho, yena usiska omncinci watyisa ihagu kaloku. Ngoncedo ke umphathi fama alufumana kwizihlobo zakhe ezitsha, wade wakwazi nokuba athathe usuku lokuphumla. Amehlo akhe ke aqhwanyaza, yashwabana impumlo, umlomo wakhe wazala uncumo, kunye nesilevu sakhe ke bantwana bam sabuyela endaweni yaso. Pofu ke ngubani owayesazi ukuba senza ntoni sona eso silevu. Eli bali lisibonisa ukuba xa unomsindo ke akakho umntu onokufuna ukuhlala kunye nawe. Wonke umntu uya kubaleka. Sifikile esiphelweni sebali lethu lanamhlanje. Kodwa ke wena ofuna amabali mandikukhumbuze. Akunyanzelekanga ukuba usoloko ulindela amabali kunomathotholo ukuze uve amabali amnandi. Ungazifundela ke ibali nanini na ufuna. Kodwa ukuba ufuna amabali amaninzi okufundela abantwana bakho okanye bazifundele, ndondela unali ibali.mobi kwimfonomfono yakho. Uya kusifumanela ke inqwaba yamabali ngeelwimi ezahlukeneyo simahla. Ukanti ke nakuFacebook siyafumaneka kunye noMixit. Khangela ke uxabangelo lwenali ibali ufumane amabali kwenenkqubo ezimnandi kwezindawo ezilandelayo. KwaZulu Natal kuSunday World ngesiNgesi okanye ngesiZulu, eGauteng kuSunday World ngesiNgesi nangesiZulu, kanti ke eFree State kuSunday World ngesiNgesi okanye ngesiSotho, eNtshona Koloni kuSunday Times Express ngesiNgesi okanye ngesiXhosa, kanti ke apha eMpuma Koloni kuDaily Dispatch ngolwesibini, kwiHerald ngolwesine ngesiNgesi nangesiXhosa. Nisale kamnandi.